jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alkamisar sappo e joyi lewru octobre jena yamde ƴaɓɓirima Silima e sappo e ɗiɗi nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗo yumoro waygal kanko noddirteɗo Mamadi Keita wonto ɓoggui jaɓɗe to. Sikirab on compétitif wiidi golloɓe le kuɓeje wonɓe le leydi meɗen ndi ɓe mbi ñalawma koɓe garan ɓe gaɗa majjere mabɓe yalla yimɓele mabɓe nangui nangaɓeana joppite le majjonduɓe mbi so himmeji mabɓe ɗi koncenaka hoore le ko warta koɓe gara wadde murterɗum woni sappo e joyyi lewru octobre wororundu. Hollitindi wiide ko nayiri bangal hono torraji ko yetti leydi ndi wattu jonoɓe laamoɓe ɓammi e rende le leydi mali ndi fo e mangal muɗum rende dow balɗe tati. Ñalawma keƴennaɗo rewɓele gomɓe ley kereduji ɗi ɗum wondi e yambinede ñalawma hannden o le sappo e joyyi lewru octobre. Hollitindi wiide hitani hikkande yoga e haalay ɗi fu jowi kono ko rewɓele ɓe gollata le kereduji ɗi ɗiwonon sembe kabaruji ɗi jogini on ɗo bete hanndi ɗi bisimilla moɗon heɗade. Kamɓe ɗum woni golloɓe le kuɓeje wonɓe le leydi meɗen ndi ɓe mbi ñalawma koɓe garan ɓe gaɗa ɗum woni mars mabɓe majjere nde ndeɗo majjere ɓe gaɗan ɗum ɗo Bamako ɗo fa yimɓele mabɓe gomɓe juuɗe ɓe joppite ñalawma hannde o le ko warta koduɓe kolliti ɗum woni le sappo e jeenayyi lewru octobre waroru ndu altinere nde noon ɓe mbiri ɓe garan ɓe gaɗa murtere mabɓe nde andaka fuɗo haade so ni himmeji mabɓe ɗi kontinaka hoore fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou.
E wi kanko secrétaire général syndicat commandant en ɓe caggal ndeɗo majjere batte golliɓe mabɓe ana jungo kitaɓe terusi en ɓe gaɗan ɗum mutere golle baɗɗi sappo e joyyi ñande altinere sappo e jeenayyi lewru octobre. Ɓe wajjibini yo laamu o waɗa ima dara yalla yimɓele mabɓe na joppite ɓeɗo gonɓe juuɗe gilla hitande hannde. Kaɗɗana Ousmane Kirsan Diara kanko woni secrétaire général oɗo syndicat SINAC keƴaɗo haala ɗum dental mabɓe ngal.
Ɓande hitande 2018 warde ñalamo goni hannde o gollonoɓe laamu leydi Mali jetton woni cuutaɓe. Chauffeur en ɗiɗon ana wonno hen, goto o ka warama, ɗiɗon keddiɓe yoppitama. Ko heddi ko fu ana juuɗe terroriste en ɓe fa han. Ɗum saabi so min ɓami aadi wiide min gana immadaraji mawɗi fami kolla, ɗum wona ko welimi.
So bangal syndicat national travailleur collectivité ɗum woni centract, kamɓe kayna jingana himmeji ɗi jeddata ɗum aniya golle laamukoɓe. Keɗɗana Oumar Diara kanko woni secrétaire général centract.
Rafi heɓugol joddi amin ko nayorto banga kulleji ɗi mi tewtata ɗi ni ana heɓa duuɓi fa heewi joon miɗen gondi wadde immadaraji gooti ɗi. Fonctionnaire en ana leleydi Mali ɗi ɓe keɓa e joddi ana heɓa duuɓi ɗiɗi joon. Ɗum saabi somin joƴini talkuru amin kollitowo wiide miɗe anni wadde grève wona yeddude saria kanankoɓe leydi.
Miccitina wiide syndicat centract dardi laamu o huncangol hoore kabaru sarewol e dow almusaɗaji hitande 2020 e leygol ɗo sarewol na woodi kabaru joddiji e kan e kala ɓeydari wonande kamɓe golloɓe furoba e ley gollirde hectare laamu.
Ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓude ɗum dow bema amin annde to ɗum page Facebook kaña compte Twitter Sidio Tamani. Ɗum woni rende ɓamama le leydi meɗen ndi rende balɗe tati caggal ko bonandaji ɗi gaɗa fewde civil en kañe fa yettoo ministére en le wuddu leydi meɗen ndi ɗum woni le région mofti. Fa hande wayde ndenago ko woni le leydi ndi ñalawma hannde ɗum wembini sanne fo fota kamɓe yimɓele wonɓe le wuddu leydi ndi région mofti o kañe bangue goto laamu sego wattu joni ɓe mbi ɗum wembiɓe sanne caggal ko bonando waɗi ley laamu bangue gara kañe ley laamu bankasi. Miccitiɗen wiide toon yimɓele hewɓe kañe keddile hen civil en do ana ley hono yimɓele ɓe ɗiɗo torraji en jotti toon. Wattu joni e gardan fa nokku noddirteɗo Fara Babbouguɓe kolliti wille oɗo nokku jamare wonde tonde fa hande guɓe joni kaɓorɗe ɓe ne gondi e filade ɓe. Hoɗo fu waɗi so mbayliti ɗati wattu joni no golleji mabɓe ɗi gorino tam ko yimɓele mabɓe nangonoɓe le kasuji Bamako ɗo ko joppita ko ɗum latiki sababu muɗum na fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Mamadou Sama Sekou.
Ewi kanko maire Tatoɓo Bagnangara kuteji ɗiɗo hipkoji dow jamare nde na kewi sanne caggal deƴoro hertande e ley laamu kiɗɗo o gotonaɗo holti wiide telaji kulol yimɓe guure ɗe puɗiti kasen. Keɗɗenna madame Tandu Duru Tembeli.
Ɗi golɗo laawol gotol yimɓe ɓe yonkimo heddi ana hen rewɓe fa yettade sukaɓe. Yimɓe gomɓe laamu hande o mangal paɗe enno ana e hakkille amen wiide kamɓe ka wonko ɓe andani haaɓo wona maire waɗi soɓe ɓanti laamu o. Mbiɗe jooɗi mbiɗe domaɓe hoɗuɓe gattale haaɓo ngo fa ɓe mbawa hawde ɓeɗo yimɓe.
Kala ɗum fofi tawe horeɓe pelle gollomɓe koye mum en gonɗe ley wuddu leydi ndi holliti wayde ndenago mawɗo o mo hani dontenede yo mo rafi ngure e talkaku cattuɗo jamare nde. Ɓe terusi en torri sanne. Keɗɗana Abaka Sambara kanko yuɓna golleji projet Je Vive to moti toon.
Ko heewi e gelleji ɗi fu eggi ɓe keɓa remude kammu o darke wakkati goto.
Ka ɗumke en yogaɓe holti wiide oɗo wayde ndenago o yo kuteji yebare kamɓe habtiɓeɓe banggal yuɓɓingol golleji immadraji hakkude état major nafaji ɗi. Ibrahima Mamadou Kone yo politologue keɗana ko o wi dow muɗum.
Pour moi
ko hani waɗede hande woni nangodirgol hakkunde militaire leydi Mali kayi kaɓutoɓe leyɗe sella gomɓe le leydi Mali ndi ella eɓe keeɓa wawde haɓude djihadiste e gomɓe dow leydi ndi. Wajiɓe juuɗe amen jaɓude kulleji yogaji mbiɗen kani wadde ko min mbawi fu yalla mbiɗe keeɓa avion ngaji kaɓotoji dow kasen dow min keeɓa avion ngaji mbawɗi yiltayade e ɗiɗo nokkule fa ƴeewa hono ɗi gurdi. Mbiɗen kandi e kaɓorɗe kañi ko nandi e muɗum. Mbiɗen kani ɓamude yimɓe fa heewi mawɓe daranade denagu le leydi ndi.
Hon jotoɓe heewɓe hultiwide ngulɗo sembingol wayde denagu walda fi e yoppitingol uddaɓe noon kasuɓe yimɓele heewɓe na metta ko ɓeɗo joppita ko
wattu joni en jara hono rewɓele wonɓele kereduji ɗi en jaran fa nokku noddirten aglal ɗum kowoni ko woni les cercle Tumbutu. Ɓe kollitiɗe rewɓele wonɓe tonɓe hannden eɓe tinni sanne hollitindi wide ɗum hoɗo waɗi somin kokkoyi micro ji ɗi yo ñalawma keƴanaɗo rewɓele ley adunaru ndu fu ɗum rewɓele wonɓele kereduji. Sa ƴeewi ɓeɗo rewɓele temedron fa tan capanɗe jeɗɗonɓe yo golloɓe noon woɓɓe nayiri bangal demal yogaɓe gardi bangal margol dabaji woɓɓe du yo ƴogoɓe ndiyam fa yetto jehoɓe tenoyde leɗɗe. Ɗum noon golleji rewɓe ɗi hollitindi wiɗi ɗum mawdi sanne hono ndima ko meɗo wori kañum fa yetto yo golle le cuuɗi no worri fa keɓen famtade fa nde keɗɗen kanko Mamadou Sama Sekou e Ali Cissé.
Wakkati joni o kamɓe rewɓe kruduji ɓe goni yirunoɓe leydi ndi rewɓe dariɓe commune Lafia hettinaki koye mum fisere bangal muɗum e hakkude mabɓe min jiidi mbiyeteɗo Aminata Traoré. Oɗo debbo dariɗo o na golla ko heewi hono sarne yaku e kañe jaagu yalla omo darno kala ko woni kasindine galle makko. Keɗɗen na Aminata Traoré.
Min ñiiri cottam mbiɗa sotta farni ɗum wakkati mbiɗa sotta somayaji mi yaha min peesoyo maaro kiloji sappo e juuɗe yimɓe ñamande. Somin warti min defan ɗum mi yaha min sotta e somin sotti ɗum fuu min wara min totta joomum halsi muɗum mbiɗa ɓama sakki farni ɗum ñamande. Ɗum ndu somin yeeyoyi fuu somin warta min totta joomum halsi muɗum mi yaha teenoyde leɗɗe ɗum.
Mbaɗam Traoré holtiviide rewɓe kedduji ɓe na jogui yakore sanne na tindi ɗum e golle maɓɓe tiyalaji keeɓe e tawede fuf e wi makko faabaji fuf ɓe keɓali gila tiyalaji hitande 2012 ɗi puɗɗi.
Ila tiɗɗalla ga hitande 2012 o wala fuu balligu mumin keɓata. Eɗen narda horeɓɓe commune o walla men no wawiri fuu yalla homo fuu ana anda wiide horeɓɓe gomɓele commune o ka ana darani e rewɓe gomɓele kiruduji ɗi.
Tawene mairie commune o holtiviide hunceni hoore projet ji kewɗi yalla faabade golle rewɓe ɓe e wi gotanaɗo o golle sardine e kañe don norko hertanaɗo finatawaji tottama ɓeɗo rewɓe ɓe. Keɗɗana Ababa Ibrahima maire commune Lafia.
PDSEC commune o mbiɗa anni waɗande rewɓe kereduji ɗi golleji fa heewi wonɗi min gaɗi hen tafo ga won goɗɗi ɗi mi anni wadde. Min keeɓi daranaɗe ɓe projet ngaji tewtande ɓe nokkule to ɓe mbawi remude jardin woma e tuskuy mi mu'inan ɓe suudu to ɓe mbawi gollude.
Micitino wiide gila hitande 2012 rewɓe kiruji heewɓe dogi yoppude gure mum en batte wayde ndenagu ɓe gudɗigi kala ko woni golle guese margal dabaji wakkati juno eɓe golla le guese yimɓe lonjitiɓe ma dunno egguɓe.
E jaran nokku noddirteɗo Bourem ko nayiri bangal poɗɗele ɗeɓe cottata ley ɗeti ɗi wattu joni ɗum wembi jamare wonde toon nde sanne. Saabi de sa ƴeewi ɗeɗo poɗɗele wiyama iɗum sottire toon honno tigajinoɗe iwran ley leydi Niger kañe Nigéria fa jottiɗo ale leydi Benin. Jamare nde huɗoɗo san sooda ɗum woɓɓe koli tan wiide poɗɗele cottateɗe ley cuuɗi dogotorɗe sa ƴeewi an tawan ana tiiɗi sanne. Woɓɓe du anda hono tiiɗallaji ko ɗeɗo poɗɗe wawi waddude e muɗum ko nayiri bangal cellal e ko nandi e muɗum. Ka hannden ɓe kollitiɗi tiiɗallaji ɗana mawni to Bourem to sanne saabi de ɗeɗo poɗɗele ana cottele feeli cuuɗi dogotoroje mabɓe gonɗe toon ɗe fa keeɓen famtade fa nde keɗɗe Mamadou Sama Sekou e Ali Cissé.
Bintou Mouhamad Guité hoorejo fedde halnan en Bourem omo wemba sanne e dow kewal yeygol ɗeɗo poɗɗe le booli ngallure Bourem.
Lumo Bourem go ana heewi ɗe leɗɗe pharmacie ji gonɗi Bourem ɗo ɗe leɗɗe sotto leɗɗe ɗe ana heeɓe fayle pharmacie ji cuuɗi dogotoroji ɗi yimɓele golloɓe ɗe cuuɗi dogotoroji ɗe hoore ana sotta ɗe leɗɗe. So a windanama ordonnance ɓe ɓattete ɓe mbiya kamɓe ɓe jogui
leɗɗe. Ardiɓe kabaru calal ɓe ɗum na gonde makko hakkillo e wi mabɓe sifaji kewɗi sambini kewal ɗeɗo cafaje le boli ɗi rafi haygol keri ɗi kewal cuuɗi dogotoro e kañe ñakugol cafaje e ko nande muɗum. Keɗɗan Abdoul Kadri Abdourahmane hoorejo golle Sescom Baria.
So gonga o DRC gana daraniɗo gollirɗi ɗi fuu mi anda so tawi rafi martinede compana na so goɗɗum latino mere wakkati hande lata gol majjum mere wawa daranade yimbe be ko hasindini munduko dun yoppata yimbe gollobe ni cuudi tokotoroji di suudade so ana soda be leddi fabe cuttira yimbe kasi yimbe be hore ana suudo soda be do leddi mi horejo DTC mi holliti dum wana ko weli
DTC je tuju deploré
ardibe kaba wuchallal be holliti famingol sembine lenoko ka non e wi mabbe kambe tan mbawata fe darnade ka do tidal dum woni ko hebani si jotamani tijani touré gilla bourem
wattu jono nyaw coronavirus yimbe lebe on nangi dum won leledi meden di kenen be bi yo yimbe le chapande njoyom en njoyom yimbe le santanabe yimbe le njegoyom wala fu keddido le hen hebbe o do nyaw leledi meden yimbe le uyne tetum e temet tetum e chapande njoyom e didon santanabe yo yimbe le uyne didom e temet e njoyom e chapande njoyom heddibe le hembe yimbe le temet dro e chapande to e didon fa keben kabaruji meden no coronavirus wori kedden mumini sendebu
Sijo tamani Dadon dirala defa fudi Altinerende lele di malindifu Watu derafi chenan anamauni Nusabi lesudu jangi nirde yokaji Dabare jijo inadi kambanyo coronavirus anatabbe Ka luntabba take legodi Umar Waigalo anafamina mendo majuna
Karchi mali kominjo yobodo bomokodo Wala fuko njeta tono konairi bangal kolotirte jude Le nukul mabedo minjotido Wakande mindari fami kalda e wombe tombe wala fuko be jebi sifade fa hande bangi nyamo mayo ngo sa wardi nokku no dirte torokoro bugu ade yi don cenorde ko jamarde hani lotirde juude mudun farde mudun nadde e classiji examen di kanko lamir o don nokku o widati di fu en jaltinama do hen yela pewta e nyaw coronavirus o kedda mo kanko madame traoré kumba sangare kanko lami o don nokku ko musifi do hen
le centre amen do kay min kuntane hore wg cellal fevre nyaw covid 19 kambe hay bobbe kany skobele ko be fuf totama hurata kine kaki renturdi kewdi dun ana ele nokku
ko nayri bangal jamare de woddindira du dido dati bamama non mo holitiri wite
sukabe lokku be goda fuf e do tabal mudum cadele fuf ngala on don nokku mo fuf dun na jogi numero nokku do jodi min gatane hakkilo e ko sukale kol fu tawre ko hurata kine ko
sawardi bangi nano mayongo dene ne noddata wolofo bugu don du dati di dewaka wakande examen ngay di puddano de sappo di lewru octobre 2020
kati fedde suka be danani do kabaru yiri ware e deena gudo lawi hokki alal bare jabbinde ko buri maska ngaji temedere kan be wonde dadum diral def kany bak le cuudi janginirdi golanno be ko e mun kati fuga fanda mun yo yalla gaddo be dadum diral di ana wawi renude ko e mabbe Hettine njoni lamdi kedotobe menna yo professeur Yakuba Toloba jaboto dun o kejaddo nuku sawru gollo covid 19 hopital Pongeton
Allo docteur hodun sabi so nyawbe covid 19 o worbe buri rewbe hewde
effectivement
gonga hononi nyaw doyru ana wawi tawede e tagangal mabbe woni worbe buri sottude wurde rewbe ga dum fu famum wara hebede le nyalade ngarode sabi won projet ngaji faahi gondi to darani de tewtude jabu kido landi
do timata hejo akki covid hande patin jegiton o don bawi hettinade hejo gonde muydon fu do bembe menna facebook na dunna e noddude e viamu 321 jokkan hen natati kainai
Studio Tamani
Studio Tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
Sekrabe denje lo ne le reso ngaji meden di wattu jone jara nokko no dirte do koro do woni wuro mabbe ngobbe no dirto wulo wuro woli tam wiede yimbe le joyen kaborde kany en nanni le odo nokko idum le lamu koro yimbe le joyen kaborde de nanno no tonde do holi tawe dabaji kurdi be jaddi le ka wala fumo do karbito yonki modon na sekrabe woli tindi wiede kabaruji do ngarte haddude majji bete handir micintina non tan wiede dum woni kanko ne amen gondo to e juude mabbe no dirta hamma nyaali buulo anda wiede so omo ton tan tinno don martino min kumpoy ko wodi ton nyaloma hande so taama won ko min bay wadde min ngada yallomo hemta hore makko ngal do yo nelal dum woni sijo tamani kanyum wonde jodda do Umar Waigalo do wadi ngal do nelal fewde modon wattu jono so don kettini min tinno don yewon o do suko jokolle yo mo jonkoreji no mo joppudo du sara makko cagal yewon yalla hodo fukan do gollude nyaloma hande yalla hodo min kani wadde joppita mo sabba Allah o hemta hore makko
sijo tamani